in gobadan 200 oo wlaad oo bogtaalay ku nool kaamamka magaalada Baydhabo iyo lanqeyb iyo dharka iyo aanu soo isku jiraan agoomyo danyar oo ah kuray gabdha walina deeqdansay aruuday ururka horumarinta deegaanka ee dadow mas'uuliyiin ku tirsan dawladda Koonfur Galbeed ee ku qayb galay munaasabada sanadlaha ee ECO ka wlaada agoonte ee ku nool xirooyinka barakacyaasha duuleedka magaalada Baydhabo si dadka kala maalanta ciidda farxadda iyo naqiibsadana gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka dedo maxamed abuukar ali oo la hadali warbaahinta iyo sharaxaad ku biyay deeqdan awlaadan bugtaale iyo dirsin waliyey ku koobanta
geeka dalkan gudaashay awlaad badan dan yara ka nool dad badan oo meel raa wali barrooga ee ciidda maalinta ciidda walki idan haysan farxaddaas iyo haysan geeka faraxsanyin wali bas inay gabarta saaka boosada wadata oo meel raa kabo iyo wadata jirbaab iyo wadata oo yaway baahno surad badano walaagay dadka oo hantiyaalka haysadaan idaana may boogibar kasta ka idaayay ilaa subhanahu wa ta'ala kamaasan qoreeyta saaso kala qabojo gaarsho may boog garamin la jaran runtii may la raay qarsho sirwaalasho shaatisho qabojo on ka jaran iyo may la raay runtii ciidan kuma naqaana waa dad ilaa iyo boqol iyo wayba dal qoreeyta meelan dal idad ka gaadaday ha boqol iyo toban ee lam unug oo kale dal idad ka gaadatay anta hirtina wali boob gabdhu waay runtiyadan kuma naqaana waa ii dilihaad oo nayaal aqoon ah oo dharkun may banaydan oo kale wana injiyana oo runtii may la raay tiradan oo kale may la raay inta ku hor may la raay heerkan madeerna insha Allah degmooyinka kan deersi doona sa buura ka oo kale yaan dhariida inta qaybna rajay tiimka meel rooga insha Allah idan ma
hanu kumida waalidinta wlaadii oo la sii dharkiida yaan kuma hanageen dad kasto ku qib qaaday garab sirmowka iyo ona undo ayana
laman kun maal kun meel ilaaka qaaday maay gudkii ka gili alla ka beela maal iyo maal ziyadada ilaahay ku weela adduunyi aakhara kiil ka gaboobi kiil ka jinaseedi ilaahay ku weela maalki iyo walaalaha ka biyeen kiil ka kufi ilaahay ma ku weela kiid may booha ilaahay jin arahma ku waraabi meeli ka wamin ilaahay ku waraabi dogoshinki oo dhaleen mas waalidiintii oo dhaleen baahra lan ku weela intii oo dhaleen waldiinti ilaahay sid kale oo waan doojo deegaa ilaahay si
hadaysanayni walaalno ka shaqo shaqabni oo tan idaa jarta warayta idaa jar ii du folan yaabnaa ina ka fiiraabna garaas misgeys shangaraas misgeys hadaari kemi haari siigma hadiini heeyd farax badan meeba ii kun ka gudu aan galni ma hasinti dad
gudoomi ku xeen garimo bulshada degmada Baydhabo iyo gudoomi ku xeen garimo bulshada gobolka Baahi waliba ay sheegeen intii ururka dad uu soo kaalin faylan ku aaday sidii lan aabi lahay bulshada danyarte iyo noo Hussein in lan baahi ECO ka wlaada in la sii bileeriya
idan ma hasinin ururka dalo daw ku dhan waliha qiibiyaasay afuriga sameeyasi waliha sameeyna han dadar raashin la siyaayeen oo madi iyo inta soo ku dhumagna ka afuraayeen ay ka soo hursadaayeen hatana madi afuraan meel raay dojo iyo hatana sadaadiga taab iyo anbaahnaayeen waqti jeena ka adnaayti hatana geek wali la roogeyha in dad oo leh tumun ka afadood magaalada geebaja kala duwan barakayaasha la ku shanhuli dadkii mudan ay la sii iyo roogna walaalayaal oo ururka deegaanka dado iyadan ma santiin wali lanko bani aadam ama ururko gobada fadi runtii geeka bayda u kaalinta koodan la tiin iyadan ma santiin seenka ma hadiyaan way lanaha dadku walaalkay oo geeka ayaalka hoonte oo la geysi daagdan oo iyadan qiimahan leh insha Allah gudoomiye dadaalin ma santiin waysin lana insha Allah dadu wali rajaynaa in deegaanada Koonfur Galbeed mudnaanta kuwad mudnaanta lamaad mudnaanta sidad iyo laad doon
ilaahay sidii isan ciyaalkan ka faraxsiideen danta yaran ka faraxsiideen isiin ilaahay isiin farxi marka insha Allah dalkeen walan taraaytan dadkeen walan taraaytan man ka dambays mayba falaana insha Allah in deegaanada dhan oo Koonfur Galbeed shanta degmi iyo kulli meel raay san deeri kortan sidii gobol saasad san rajayn insha Allah
magaalada Baydhabo ee guudaha magaalooyinka Koonfur Galbeed ee ku dareerta barnaamijka halanka ECO bulshada danyarta aan bogtaale ku nool xariyaha barakayaasha qiyaalan guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya